Sagoni, itawangana nawe babo busuku nemini. Nawo sangbona kulo mhlaba lona, itawangana nawe babo busuku
lesonzu.
Ah,
we're so too.